tomo uthando kamama bakishintay ngenelendlela wamhlobo ngibuyele ekhaya wamhlobo wami ohlala nami indlela njene hey emakhaya wamhlobo wami ohlala nami indlela njene hey emakhaya
wozanga nami wozanga nami sabe sikhaya
Ngoba yini nawe fana ne